Higher 20. Higher 20. Ukijichanganya tu kiduara kinakuhusu. Go Insta, go Facebook, go Twitter, go Facebook, go Insta, go Facebook, go Twitter, go Facebook. Watoto wa kino, watoto wa ila, watoto wa moro, watoto wa dodo, haya, watoto wa da, haya, watoto wa A-Town, haya, watoto wa Mwanza, haya. Wanakwambia usiku mwema wadau. Safarini Facebook wana hai poiza. Go Facebook, go Twitter, go Facebook, go Insta, go Facebook, go Twitter, go Facebook. Utaskia, please hide my ID.